Manchester ngikushoyimiswa sithanda samyadinga inkinga beziningi kanti ubuya nini kade bempasamisa sithanda samyadinga inkinga beziningi kanti ubuya nini yadinga lafo.
Some misa, standa some yachting, thinking.